20만 유발인데.
이 ni radio y'ijwi y'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nu mwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Iki kiganiro cy'uyu munsi ni kiganiro duharira agasaro kaburaga kabonetse umuryango w'umubiryi kazi ufite nyina w'umunyarwanda kazi Helene Veline Schmidt ubonetse nyuma y'imyaka 50 n'umwe awushaka na nyuma y'amezi abiri gusa aje mu kiganiro agasaro kaburaga. Iki ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ndagiharira mwebwe mwese mushakisha abanyu, naho igice cya gatatu kiraba icyo guhuza umusaza Andrea yari bakare n'umuryango we yaramaze imyaka 37 atandukanye nawo. Murakaza neza mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona zero. Shaka gasaro kawe muzakabona wikikintege. Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize amezi abiri tubagejejeho inkuru y'umumetisi wabyawe n'umunyarwanda kazi yamubyaranye n'umubirigi Pierre Schmidt wari umukozi wa leta y'ububirigi mu gihe cya gikolonize. Madame Helene Veline Schmidt atuye mu Bubiligi yaje mu kiganiro agasaro kaburaga adusaba kumufasha gushaka umuryango we amaze imyaka 50 numwe ashakisha yarahebye.
Mon père s'appelait Pierre Schmidt. Il était
à Tetrova Pierre Schmidt à travers une cause au territoire du Rwanda au Burundi mu mwaka wa 1961.
Et votre maman, vous
n'avez pas maman Uramuzi?
Malheureusement, mon
père. Je fais appel à
vous.
Est-ce que il vous a donné au moins
les abasserigeza ya kubwira iby'amavuko yawe wavukiye he?
Bien, j'ai un certificat de naissance. J'ai l'impression que tu as faux. Je suis apparemment sur mon certificat de naissance de Nyanza.
Iki cyemezo cy'amavuko ariko gisa nkaho ari igihimbano. Cyemezo mfite cyatangiye i Nyanza ya Butare. Handitse ko mama yitwa Nelson Mukamurira. Ibyo mfite icyemezo cy'amavuko ariko namenye ko data yakoresheje igihimbano, nayo mpamvu nditabaje.
M'a fait un faux certificat. Et c'est la raison pour laquelle je fais appel à vous. Parce que il y avait un monsieur qui travaillait avec mon père. Il s'appelait Théodomir Rwabyumba.
Kubera ko hari umugabo wakoranaga na data twaga Théodomir Rwabyumba, yambwiye ko mama yakomokaga Byumba mu majyaruguru y'u Rwanda, katabaga mu majyepfo y'u Rwanda. Yampaye amakuru menshi, ntabwo nashoboye kuyakurikirana, ariko ubu noneho ndifuza gukurikirana amakuru yose mpawe.
Vraiment, je n'ai jamais suivi ce piste parce que je ne savais pas. Mais maintenant, j'ai tellement envie de te retrouver ma mère que je suivrai tous les pistes.
Dites-moi, Madame Schmidt, où avez-vous passé les
Madame Schmidt,
wabagahe mu myaka ya mbere y'amavuko?
Je pense que je n'ai jamais été à Save. Mon papa, puisque il était
ntekereza ko nigeze mva mu kigo cy'imfubyi cy'isave kubera ko data yari umukozi wa leta y'ububirigi yashatse kunjyana isave ahubwo yanshyize mu kigo cy'abihaye imana cyari muri kongo mu karere ka kivu ahitwa rubero kato niho yanshyize kugira ngo mbe kure ya mama. Birababaje.
Je vous comprends et vous avez quitté le Congo. Muva rero muri Congo mujya mu Bubiligi.
Oui. Oui. Et quand j'étais en Belgique, on m'a mis dans un orphelinat. Moi, je cherche ma mère. Que peut-être elles sont à Dar es Salaam. J'ai envie de retrouver ma famille. S'il vous plaît, aidez-moi.
Nous allons vous aider, madame. La voix de l'Amérique a fashion d'abisprigege, vous êtes américain, vous êtes le Tiganiro, ou Kujango Tua fashion Kuni Mirjango Yang.
Merci.
Twakoze ubushakashatsi namwe muradufasha ingufu zikomeye zagaragajwe na radio Ijwi ry'Amerika igera kuri miliyoni nyinshi z'abayumva aho bari hose ku isi. Umuryango wa Madame Veline Schmidt yatangiye gushaka afite imyaka 19 twarawubonye turabahuza.
Nagize amarira yanjye yose, ubu asigaye ni ukwishima. Nagize amahirwe mpura namwe. Mugira ubuntu kandi murashoboye, mufite ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi.
Mwakoze, muri mfura, murakoze cyane.
Murakoze cyane.
Imana ishimwe.
Ntabwo najyaga kumubona, urakoze cyane, Imana ishimwe.
Yego.
Venuste yakoze akazi karengeye ubwenge.
Cyane cyane nabibonye. Nawe kandi urakoze. Ndasaba rwose uwo muntu nzakubonye.
Madame Schmidt afite umuryango mugari uri mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda no muri Tanzania, mu bavandimwe barindwi hasigaye. Umwe rukumbi Mariana Faustine Karangwa ari muri Tanzania, ni nawe twabahuje ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Urakomeye cyane, ngutumiye ku Ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro cy'umwihariko ikiganiro twageneye wowe ndetse na mukuru wawe Madame Veline Schmidt, nawe Mariana Faustine Karangwa yaramaze imyaka myinshi ashaka umuryango we, yawubonye, yakubonye, urumwe mu bana bakiriho mu muryango. None nagira ngo ubaze, kuba wabonye mukuru wawe ari we muhererezi mu muryango nyuma y'imyaka yose, urumva umeze ute?
Ndumva meze nabi kubera kwishima. Narabyumvishije, numva mbabaye, ndababaye kubera kwishima. Na n'ubu ukunima kumbaza, ndumva ndimo kurira.
Birumvikana.
Menye ngo mfite mwene wacu, naratangaye cyane, ntangara Imana. Imana ndayitangara cyane. Ese wa mwana we, kuki abantu bose banjye bapfuye barapfa bashyiraho bose ntarabona Iverina? Bamaze gushyiraho ukwezi kwa kabiri ejo bundi, amezi nk'ane nibaratanu, ntangira kumva ngo hari mwene wacu. Birambabaza cyane cyane koko, kuki namubonye mwene wacu batarapfa, ni kubera iki? Ariko ndishimye cyane, ndishimye, narishimye, na n'ubu ndishimye, ndishimye cyane. Urakoze cyane, urakoze cyane, Venuste. Urakoze cyane, ariko sinzi niba nzamubona rwose, munzanire.
Nzamukuzanire.
Barasa na mukuru wanjye, barasa cyane. Njye ntabwo nsa nawe, ariko arasa cyane na mukuru wanjye wapfuye ejo bundi, yabaga UK.
Yego.
komera
mukwezi kwa kana nabyo narabimubwiye nabyo ndatangara ni kuki apfuye basabona kandi basakoko barasa cyane ni foto yenda
yifite yego rwose ndakumva ibyishimo ufite ayo marira y'ibyishimo ufite no kuba ari wowe usigaye ukavuga uti kuki tutamubonye mbere ngo twishimane ukomoje cyane kuri mukuru wawe ariko hari na mama wanyu iyo navuganaga na Evelyn wumvaga afite inyota ikomeye cyane iyo kuba yabona mama we ndetse yarambwiraga ati ntabwo nshaka gupfa ntabonye umuryango wanjye ariko nanone ndumva ari nkaho hari ijwi rimpamagara rimeze nk'irya mama rimbwira ngo ngwino niko yavugaga ariko byaranangoye kugira ngo mubwire yuko mama we atakiriho kandi nawe kuyitabye Imana mu gihe cyose yari akimushaka ariko yarataraza hano ku ijwi rya Amerika twibutse gato uwo mubyeyi mama wawe mama wanyu yamye ashaka kubona atigeze amenya kubera ko bamutandukanije nawe akiri mutoya tugire uwo mubyeyi wowe yarakureza aragukuza aragushyingira yari mu ntoki
ubwiza bwa mama ubwo nibuka ni umukecuru she was very happy yani yarishimaga ntabwo yarakaraga mama umuntu wasekaga agaseka wikanya ariko ikintu atashakaga n'umwanda umwanda wo hanze wo mu nzu w'imyambaro ugasanga arabyutse aragiye harawagiye mu bakecuru bandi yaza agasanga rero twamubona aturutse kure tugahaguruka tugafatira umweyo gukubura
yego
tugatangira gukubura abandi bakiruka mu nzu bakajya gusasa bakagira kugira ngo mama naza rero ntadukubite yaza yataga tutabikoze akadukubita kubera iki umwanda ubwo rero yatwigishije isuku nanjye mfite isuku mama yakundaga guteka nubwo yateka ibitoki gusa cyangwa isafuriya yatekeragamo yareraga ntabwo yari ifite imbyiro yari afite isuku cyane n'ubu ngubu ibyo nkora ku mugabo wanjye ndabikora kubera mama wanjye
yego birumvikana nawe waramukurikije baravuga mu kinyarwanda ngo isuku igira isoko
yagoraga mama ni indwara yari afite yo gusimeka yari afite asima
yego
asima yarayirwaraga cyane kuva njyewe nkuze nasanze mama arwara asima kuko papa yari umuganga hari imiti yamuzaniraga ubwo iyo miti yicaraga imunira natwe twari twarayimenye twasanga mama arimo gusimeka tugashaka bya binini tukamuha hanyuma akaba arorohewe nicyo cyanamwishe agiye i Rwanda Kagame avuze ati abanyarwanda bose nimugarukire narabubakiye narabahingiye nimuze mama amaze kugerayo ari mu nzu iwe ubanza yarabuze uwumuhaye ibyo binini n'iki ariko abaturage baratubwiye ngo
so komera Imana imuhire uko ridashira none ikindi nagira ngo nkubaze birumvikana turavuga wowe ni wowe kubera ko ni wowe Evelyn yashakishaga n'abandi bagize umuryango wanyu ni we wa mbere twabonye azabona n'abandi benshi ariko niwe twatumiye muri kino kiganiro uyu munsi iyo ubonye Evelyn nabyumva uravuga uti mfite ibyishimo bivanze n'amarira ariko kuba ubu noneho ubonye ko utakiri wenyine mu muryango ndavuga ku bana bakomoka kuri Madamu Nyirantengwa ntabwo ukiri wenyine mubaye babiri kuba noneho uzi ko ejo bundi muzabonana kuba muvugana kuba nabahuza hari niki cyahindutse mu buzima bwawe
kuva wambwira ko mfite mwene wacu umubiri wanjye urimo gutinya ntakubeshye
yego
urimo gutinya umunsi nzamubona ndagwa nta nubwo nzamubona
murabikwemereye tuzamuherekeza tuzamuzana
ndagwa hasi ndagwa hasi sinzi niba nzabasha kumubona
uzabishobora
nuko ndongoye ariko ndumva atazasiga ndashaka kujya kubana nawe cyangwa ze tubane
yego muzabiganira kandi byose bizashoboka mu Imana yaraba ukomeje muriho hari impamvu ikomeye cyane mukiriho kugira ngo mubonane muzabonana kandi ndahamya yuko ibyiza biri imbere abana bawe nabo nabonaga bishimye bavuga bati tubonye
abana banjye barishimye bakoze grupu grupu ku isimu yanjye ubwo rero baraganira nawe nubwo naba ntari agatera bakabona isimu ye iraje telefoni ye bakaganira na bamenyeranye cyane n'abana
babonye nyirasenge bishimye
baramuzi bamumenye nawe yabamenye barimo kumubwira inkuru zanjye mama rwose arimo kurira buri teka uzi denuse mubwira ikintu cyambayeho icyumweru gishize na n'ubu
yego
nananutse kubera ntabwo njya neza
n'ibyishimo byinshi
ibitekerezo bizamubona ryari ndumva nshaka no kubona nanone
muri kino kiganiro abantu benshi bagukurikiye ba barakwishimiye kuba wabonye umuryango kuva naguhamagara nkakubwira nti ngufitiye inkuru hari umuvandimwe wawe ugushaka nkakubwira ko ari ikiganiro agasaro kabura gakwijwi rya Amerika rwose mbwira iyo nkuru wongere uyibwira abatumva muri kano kanya nyikubwira nakubwira ko ufite umuvandimwe wari warabirose ko bishoboka ko uzabona umuvandimwe wawe
ni ukuri ntabwo nabitekerezaga ko hari umuntu mwene wacu nabona nari narahebye ntabwo nari mbizi ko hari umwene wacu hari umaze kubitangaza muri bwo bamaze kubimbwira nibaza ni barambeshya genda n'uwundi muntu bashaka bati wowe rwose izina ni ryawe na nyoko ni iki nibwo ntangiye kubijyamo nyine umaze kuduhuza mbibwira bene wacu b'i Rwanda abandi bari i Bugande barishimye cyane ariko abandi bavuga ngo baguye mu kantu uzi kuvuga ngo kugwa mu kantu
yego
baguye mu kantu pe bati ibi bintu ni ibiki Stefania yakoze kuki atabivuze kuva kera uyu mwana yarababaye cyane ngo yaradushatse imyaka 50 yose nibyo
yego
ni ukuri maze kubabwira ntabwo babyemeye maze umaze kuduhuza bwa bundi tukaganira nawe live maze ndabibabwira mbatumira n'ipica nibwo babyemeye ab'i Bugande barashaka no kuza bati tubwire umunsi azaza tuzaze Tanzania tumurebe barashaka no kuza i Rwanda nabibabwiye batangiye kwitegura biteguye bati tuzumuzane bishimye cyane abandi rero bari babizi nakubeshya nibanga n'abakecuru baratinya
ni ukuvuga yuko mama wawe ntabwo yigeze ababwira ko afite umwana witwa Eveline ushobora kuba aba mu bihugu by'amahanga
ntabyo yigeze atubwira njyewe ndi mutoya ndi umwana wa karindwi kuva mu nda ya mama rero abandi bose bakuru banjye bose ntabyo bari babizi uranyumva
yego
ntabyo bari babizi barapfa barinda papa ni njye usigaye ni njye ubimenye
ni mbere y'uko ngusezeraho ndabyumva ufite ibyishimo byinshi hari ikindi waba ushaka kubwira bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya muri kino kiganiro
njye ndashaka kubashimira cyane ijwi rya Amerika ndabashimira cyane ntacyo kubaha icyo mbaha ni ukubashimira gusa Imana ibafashe kandi bitazashirira kuri njye bagendere bakomeze bashakisha abandi badafite bene wabo babuze ariko nubwo mbizi barabikora ariko bakomeze Imana izabarira ibyo bintu barimo gukora ni ibintu by'Imana ntabwo tubariha ngo banzaniye Everina ngo mfate amafaranga ngo mbarihe nawe kandi ntacyo ndakuriha Imana izakuriha urakoze cyane Venuse ijwi rya Amerika murakoze cyane Imana ibe namwe ibafashe mwese na familia zacu.
Urakoze cyane nawe ndagusabira amahoro menshi hagataho ukomeze ugire ibyishimo ukwiye.
Urakoze cyane Benu.
Agasaro Kaburaga. Madame Hélène Véline Schmidt numwe mu bana b'abakobwa n'abahungu bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikolonize abana bavukaga ku banyarwanda kazi base ari abazungu bamburwaga ababyeyi bakajyanwa mu Bubiligi cyangwa se mu Faransa muri ibyo bihugu byose by'Uburayi naho ntibahabwa ababyeyi babo b'abanyarwanda babaherukaga bakibabyara. Umwe mu bafashije Madame Hélène Véline Schmidt mu nzira yo gushaka umuryango we ni Antoinette Uwonkunda. Nawe ni umumetisi wavukiye i Butare cya Rwasumo ayobora ishyirahamwe Métisses du Monde riharanira inyungu z'abametisi ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze bwana Viniste nakuntu abashimira ubanza no kubarota nsigaye mbarota koze cyane kongera kunyakira.
Uri umuntu mwiza biradushimishije kongera kukwakira hano mu kiganiro agasaro Kaburaga kijwi ry'Amerika. Icyo wifuje icyashobotse umuryango wa Everine Schmidt wabonetse twagize umuhango wo kubahuza nawe twagutumiyemo uhari nagira ngo kubumva ijwi rya Amerika muri kano kanya nkubaze umaze guturukwa uko umeze nuko wakiriye iriya nkuru.
Iyi nkuru nayakiriye ni ibitangaza mbega hamwe abantu bajya bavuga ati umuntu yitangaza uriya mubyeyi jyewe nki tukigiye na bagenzi banjye tucyufungura ino association hashize nk'imyaka ibiri nta n'amezi rwose ashize ni nk'amezi atanu bambwira ati hari abantu bavuye isave bagiye batwara bakabajyana mu Buraya noneho bose nta benshi ntabwo babazi ababyeyi babo abenshi ntababazi aho bava. Iyo nkuru rero rwose yankoze ku mutima kuva nkiri mutoya iby'iwacu i Butare na mama yarabimbwiraga akambwira ati hari bene wanyu bagiye ko ntituya tumenye iby'iwabo dore kanaka abana be amaso yaheze mu kirere abana be ntibajye bagaruka. Ubwo rero tugifungura ino asosiyasiyo twaraga byatse rwose burya barabivuga ngo icyo wifuje kiraba nenabya twari twarabyanditse dukompoza donc amastatut tuvuga tuti on va trouver nos aînés on sera vraiment leur guide. Kuko numvaga kubwanjye hariho abazifuza yuko tubazana mu Rwanda kuko benshi ndabizi ko batavuga n'ikinyarwanda dahere bose nta kinyarwanda bavuga kuko bagiye ari abana bato cyane nkumva ko mbindimo ko tuzabagide wabo. Ubu rero rwose byashobotse noneho nagiye nkora connaissance nabakiri umwe n'umwe évidemment Imana yaramfashije naguye kuri ba ya groupe nyine ikene ifite iyo nyota nubwo bambwiye bati ahubwo dufite umuntu wacu rwose nta kindi akora uretse gushakisha ababyeyi nta kindi akora uretse gushakisha mama we nawe akantelefona akambwira ati mora ntekereza ko mama wanjye agiye gupfa ariko nshaka ko muvugisha cyangwa se umutante wanjye ati ndumva rwose uwo mu mama mwaramubonye ntiyashatse nta mwana agira donc ubuzima bwe bwose bwa satune utuyo y'ibyo
byo gushaka umuryango yego
ambwira ukuntu yashakishije aseri ambwira ukuntu yagiye muri Croix Rouge donc bariya abantu nabo ntabwo bajya baramugoye mbega cyane kandi nawe atazi ibyo ari byo. Ubwo rero ngize Imana niho nabajije barambwira bati Kigali barambwira ati urigurira iki ko hari umuntu rwose banyereza misiyo yawe banyereje misiyo ya Voice America nuko nivuze nti bo reka nimushakire telefoni
nibwo ba contacts none dore nta namezi atatashize mu muboneye abavandimwe donc n'uyu munsi nanjye ubwanje no mu rugo nta kindi kintu nyivuga nta kindi nibitangaza ndega byatubayo
uravuga uti yaramaze imyaka 50 ashakisha umuryango we ntaho atageze kugeza muje hano ku ijwi rya Amerika ariko nge ndashaka kureba cyane uko yakiriye inkuru nuko ameze muravugana buri munsi wa umuri hafi nka mbere iyo umubonye ubona harahindutse kimuri we ubona ari iki kumenya ko afite umuryango byamuzaniye
yewe mana yanjye sinakubwira ngo iki ni umuntu ni ari heureuse ikibazo gito gusa afite nuko avuga ati bo uyu murimo nawe ntabwo bavuga ni Kifaransa ntibavuga ni Icyongereza donc byose binyuraho enregistrement kuri WhatsApp noneho nkamusoba nkamutelefona nkamwisobanurira ntibavuze gutya vuze gutya yavuze gutya murumuna wa nawe ati rwose ati ngomba kwiga Icyongereza ati ntavugana na murumuna wa na mukuru wanjye donc uruva twese nyine ndunduzi ko ari isi yose twese nyine twarishimye donc uriya mama rwose yarishimye cyane n'amariga yariraga kera nta kiyarira waravuga ngo yararize akwiye none bagomba kwishima ko yatangiye kubona donc imiryango yafungutse yo kugira ngo abone bene wabo
mu muryango w'abametisi bakomoka mu Rwanda ari abari mu Rwanda ari n'abari mu bihugu by'Uburayi ndetse na Amerika ntaho batari ishyirahamwe ryanyu urifata hose abametisi bo undahamya yuko Evelyn Schmidt nari nabivuze mbere niwe ubaye imfura y'abametisi mu kiganiro agasaro kaburaga muri umuryango wanyu w'abametisi iyi nkuru bo bayakiriye bati mu magambo make
yo barikiriye neza cyane ubarishimye banjeza amafelicitation twese kandi ndababwira nti ntabwo ari igihe nyine nkuko nkunda kubivuga ni MDM ni Métis du Monde yakoresheje ubushakashatsi kugira ngo tukugereho barishimye barishimye cyane rwose ku buryo ahubwo mukomere kuko nandi n'abandi batangiye kwemeza ko bishoboka hari n'uwo twaganiriye mu kanya arambwiye ati nge ntabwo nari nkibyitayeho n'iki byose ariko nanjye ubu ngiye gutangira bishakishe urumva kuko bose bageze mu myaka hafi 75 hariho abari bararetse barakuyemo amaso bazi ko ntaho bahera bakumva nka Evelyne kubera ko Evelyne yagiye ashakisha kenshi bose babizi ko yabuze nuko baravuga rero bati ubwo Evelyne bishobotse n'abandi birashoboka ahubwo mwitegure bwana Veniste
urakoze cyane ndagushimye cyane kuba wigumwe kano kanya uri mu kazi ukaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho rero ukomeze ugira akazi keza n'amahoro y'Imana
murakoze cyane kandi Imana ibane namwe ikomeze ibahe urukundo mufitiye ababashakishiza ndabizi ko ari akazi katoroshye ariko Imana ikomeze ibarinde kose ko turabakeneye cyane
urakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona zero Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kimpege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga hashize imyaka 28 mu mwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umukobwa witwa Bernadette Mukarwego ukomoka ahahoze ari komine ya Runyinya muri Butare yakoraga akazi ko mu rugo arera abana b'umugabo warutuye kano mbe witwa Karemera Lambert barahunganye bagerana muri Kongo igihe inkambi zasenywaga baratatanye mu Karwego yafashe umwana w'umuhungu yareraga amutahana mu Rwanda mujyana umuryango ahose yakomokaga aramuhageza arigendera uyu munsi Lambert Karemera na umaze imyaka 25 atashye mu Rwanda ari mu kiganiro agasaro kaburaga arashaka guhura n'uwo mugira neza atuye mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Muringa akagari ka Rwantobo umudugudu wa Rwanda rugari
ndashaka kukubwira ko nshaka umukobwa wankoreraga kandi wangiriye akamaro wareze umwana wanjye none tuwahungana mu ndambara tugeze muri Congo turaburana ahungana umwana wanjye w'umuhungu amugeza mu Rwanda amugezi wacu amaze kumugezi wacu twaraburanye njyewe nsigaye muri Congo mpungutse nsanga umwana yaramugejeje mu rugo kuva icyo gihe uwo mukobwa naramushakira namuzi bambuze nawe bambwiraga yuko avuka muri komine Runyinya
mbere y'intambara yakoraga iwawe warutuye hehe
nari nduye I Kanombe Nyarugunga
yakoraga iwawe yagukoreraga iki
yareraga abana banjye
hanyuma muri 94 murahungana nayo murajyana
yego tugerana muri Kongo
ajya gutaha se yakubwiye ko agiye cyangwa se amayira yabaye abiri mutandukana utaza aho agiye n'umwana wawe utaza umujyanye byagenze gute kugira ngo mutandukane
umutekano wabaye mukeya none ubaye mukeya turatatana ariko we agendana n'umuhungu wanjye
icyo gihe
ariko nza kumenya ko yahungutse kandi umwana akamugezi wacu aho navukaga muri komine Gikiye
hanyuma utashye umwana musanga mu rugo
ee musanga yaramusigiye mushiki wanje njyewe nahungu 97 we twatatanye 96
kuva muri 97 kugeza magingo ya ubuhashize imyaka
25
ntabwo uramenya makuru ya Mukarwego
ntabwo namenya makuru ye kandi ndayakeneye pe urakiri
ntarindi zina Mukarwego yari afite
Bernadetta
Mukarwego Bernadetta yakoraga iwawe Lambert Karemera I Kanombe niho wari utuye uwo mwana w'umukobwa Mukarwego Bernadetta yari afite imyaka ingahe muri 94 ugereranije
yari afite imyaka 18 gusa
urumva aracyari mutoya n'ubu ni umugore wijigija niba kiriho turagerageza ku umushaka niba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya azagushaka azatunyuraho kugira ngo tubahuze ariko nagira ngo nkwibarize Karemera wowe utashye uvuye muri Congo ukagera iwawe ugasanga umuhungu wawe arahari utazi uko yahageze bacyane nakubwira yuko ari Mukarwego wari umufite ubonye umuhungu wawe wumvise umeze ute
narishimye birenze urugero kandi n'uwo mwana ubuntu umugabo arakuze ahora amunyishyuza amumbaza afite n'umugore we muhungu
ubuse nibwo bwa mbere mumushakishije muhano ku ijwi rya Amerika cyangwa se hari ubundi buryo mwakoresheje mbere bwo kugira ngo mumubone
nta bundi buryo twakoresheje ngiye mwumvise agasaro kaburaga numva wamunshakira kandi nta handi hantu nashakishije ni wowe numvishije ko yuko uzaga abantu benshi cyane baburanye
yego tuzagufasha rwose nzabikwijeje kugira ngo tuguhuze n'uwo mugira neza wakurebeye wagukugereje umwana wawe mu Rwanda muhungukanye reka nkwibarize ntabwo inka ziratangwa ziragabwa ntawe uzisaba kandi rero nta n'inyiturano y'urukundo ibaho ariko nagira ngo nkwibarize uyu Bernadetta Mukarwego ushaka birumvikana urashaka kumubwira ko yakugiriye neza ni iyihe nyiturano umushakira uramushakira iki muri makeya
ndamushakira kugira ngo mushimire ariko nanone Imana mubonye Imana nayo nayishimira birenze kandi n'uwo muhungu wanjye aramushaka cyane
rwose tuzakora uko dushoboye nizere yuko Mukarwego niba kiriho akumva niba kandi hari n'undi umuntu waba uzi umwana w'umukobwa n'umudamu ujigije witwa Mukarwego Bernadetta wakomokaga muri komini ya Runyinya mu majyepfo y'u Rwanda ubu wagomba kuba ari nko muri Huye mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda wamumenya yatubwira hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika Lambert Karemera rero ndagushimiye cyane kuba warizeye kino kiganiro cyanyu agasaro kaburaga ngaho ugira urugendo rwiza
mu by'ukuri ni ukubashimira no kubasabira ku mana
agasaro kaburaga kabonetse
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga uwitwa Ntwari Eme yaraduhamagaye hano ku ijwi ry'America ashakisha umuvandimwe we ariko ashakisha n'abavandimwe ba papa we bashobora kuba bari muri Tanzania inkuru ya Andre Libakari wavuye mu Rwanda akajya muri Tanzania akagaruka mu Rwanda akomotse Burundi ariko kandi akaba ari nyakamwe abavandimwe bose bashobora kuba bari muri Tanzania twabanje kuyibwirwa n'umuhungu we Ntwari.
Papa batandukanye muri Tanzania, papa yari yaje mu Burundi basigara muri Tanzania aho bita Tabora ubukene.
Ari aho ngaho papa wari he?
Yego turi kumwe.
None se ubwo amakuru ya bene wabo batandukanye se wiyazi kukurusha nimba umwana we?
Oya, nta yazi nawe azamazina yabo kuko batandukanye kera. Nakoze igereranya kuko arakuze ntago ari kwibuka neza. Numva bishobora kuba ari nko muri 75.
Ariko se ashobora kumvugisha akambwira byibuze uko batandukanye.
Yego yaba bya mwavugana.
Wamumpa gato?
Eh.
Amakuru mzee.
Meza ni meza namwe mwaho.
Turakomeye ni Venus nshimiye Imana hano ku ijwi rya Amerika. Uwo muhungu wanjye arimo arambwira ngo arangisha abavandimwe banyu mwaburanye. Andre Libakari, abo bavandimwe bawe mwatandukanye Tabora ya Tanzania mwatandukanye mute? Abo bavandimwe mwatandukanye mute?
Yo ndabasize jewe nda mu Burundi.
Hanyuma ubasigayo ntiwongera kumenya amakuru yawe? Uribuka umwaka mutandukana? Niki cyatumye ubasiga muri Tanzania ukajya mu Burundi?
Icyo gihe nagenda gusonkite upagasa gutyo sinzi mu nari muri ari muri kiyo nari mfite kinga nkoresha. Ngeze mu Burundi rero yakomeye sinasiga vuba nyine.
Hanyuma uva mu Burundi uza mu Rwanda?
Hanyuma mpa mu Burundi nza mu Rwanda.
None se kuva muri 75 kugeza uyu munsi nta kandi gakuru wigeze umenya ka bashiki bawe na barumuna bawe wasanga ari barumuna bawe mbibwira ko nka minani yashobora kuba ari umuto kuri wowe urambwira nta makuru yabo wongeye kumenya?
Reka nta makuru nongeye kumenya we na gato kuko narakurikiranye sinzi kumujyanye nake.
Ntabwo wigeze umenya ko yenda nabo bashobora kuba baratashye mu Rwanda bakaba bari aho ngaho mu Rwanda?
Oya, ntabyo namenye kabisa.
Nta bandi bavandimwe mwari mwarasize mu Rwanda mbere yo kujya muri Tanzania?
Ntabo.
Mbere yuko muhungira muri Tanzania mwari mutuye hehe?
Nari dutuye ahantu muri komine Ntyazo i Bugina muri perefegitura yari perefegitura ya Butare muri komine Ntyazo ahantu hitwa i Bugina.
I Bugina muhava kubera hari inzara, hari imirwano, hari
ibintu byiza ntabwo bafite. Hari batata wacu bavukana na papa kuri nyina batavukana ku isi ntabwo bamereye neza.
Uhitamo gusuhuka urigendera?
Papa wa muryango wanjye rero.
Ufata umuryango wawe ugenda ari Nyiramatabaro, umuhungu wawe yambwiye amazina menshi, harimo Nyiramatabaro, harimo Minani, harimo Nyiracumi, harimo Mukarusine, harimo Mutungirehe, hakabamo Mukanyandwi na Kamanayo, na amazina menshi. Bose ni abavandimwe bawe?
Turavukana neza kuri papa na mama.
Bose bariya urababwira uti nimuze duhunge twigendere duhunge aba bene wacu batumereye nabi?
Hamwe na mama icyo gihe.
Na mama wawe waramujyanye?
Ntaramujyanye ahubwo yapfiriye gusa bukenshi.
Komera ubwo rero komera muragiye bose mugiye ukene muravuga muti turatura hano kugira ngo bazadutsinde ikagina ya Ntyazo? Nta kanunu kabo wongiye kumenya? Nta muntu ukomokaho muri Tanzania aho ngaho kene wabara kubwiye ati bavandimwe bawe narababonye? Hari abanyarwanda benshi bavuye muri Tanzania bari mu Rwanda, nta wigeze aguha amakuru y'umwe mu bavandimwe bawe?
Nta n'umwe ntawe ndabona nabonye.
umwana wawe ntwari yeme niwe wahamagaye hano ku jwi rya Amerika tubwira ati ndarangisha mukanye navuganaga nawe ariko atangiye kukumbwira ndavuga nti mpa nyirubwite nivuganire nawe ntwari yavukiye Burundi yavukiye Tanzania yavukiye Rwanda yavukiye
aha we yavukiye Burundi
kubona uwo muhungu wawe adafite ba nyirasenge ntagire ba nyirarume kuba ari muri Tanzania ntabwo bugeze uvuga uti uyu muhungu wanjye reka njye kumushakira abanyirarume na banyirasenge aho bari atumye kubamenya
kandi undi mu Rwanda nyine
u Rwanda se ntiwarusohokamo ngo ujye kureba aho abavandimwe bawe bari
ntabushobozi mfite wo kumya gutambagira mu Rwanda hose
bitabaye iby'ubushobozi ariko gushakura gufite
gushaka ko ndabifite wo gusa ubushobozi niwo ndafite
nyibwirira wa musaza we kubaho utari incika ariko usa nayo ukabaho nta bavandimwe kandi wari ubafite kubera ko nta makuru yabo uzi uduhe nk'impanuro na hano ku ijwi rya Amerika hari abandi basaza benshi bagomba kuba bameze nkawe nabo badafite imiryango kubaho utagira umuryango ugakura udafite umuryango kandi umugabo warigeze umuryango wumva umeze ute ni iyihe mpanuro
nababaje kubera nyine ntabwo merewe neza cyo cyatumye nyine ngo nkurikirana nyine ndagukurikirana umuhungu wajya gukurikirana nyine akubaza nyine we nifuza kuba namenya nanjye mbona kuba muri abo bose yabuze n'umwe yaba akiriho hari n'uwo mwana wanjye yenda naranashatse naranabyaye singizi yenda yaba akiriho
Muzeli Bakare ndagushimiye cyane ko wafashe kano kanya kugira ngo tuganire hano mu kiganiro agasaro kaburaga urakoze cyane
nuko nuko nawe urakoze
wansubiza uwo muhungu wawe nkamusezeraho
halo
ntwari yemere urakoze rero maze kuvugana na papa wawe ampaye amakuru yose nari nkeneye kandi wakoze kumutwaza ijambo nicyo kubyara bimara ngushimire ko waragize umuhate wagize umuhate ukomeye cyane amezi yarashize ari menshi ariko turashize turavuganye ngaho rero ukomere uzajya ukomeza wumva ijwi rya Amerika
yego mukomere namwe nzakomeza nyuma
agasaro kaburaga
nyuma y'imyaka hafi 40 yavuye mu Rwanda Andrea Ribakare harabari bakimwibuka bamwumvise avuga ku ijwi rya Amerika baramumenya amakuru bayatugezaho kimwe no ku muryango we inkuru y'umuvandimwe umaze imyaka 40 utabona yakirwa ite nimumve Amoni Nkiriyehe atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Muyira akagari ka Migina umudugudu wa Bugina Uyalo?
Ndakumva.
Ni Nkiriyehe tuvugana?
Yego niwe.
Ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasoro kaburaga. Naringuhamagaye kubera ko sinzi nimba ari umuhungu wawe yarampamagaye ambwira ati hari umuntu wacu warangishije mufite ambwira ko yitwa Andrea Ribakare nararebye nsanga koko Andrea Ribakare yaraje hano mu kiganiro agasaro kaburaga ubwo nagira ngo nkubwire yuko Andrea Ribakare koko yanyuze hano yanyuze mu kiganiro ashaka abavandimwe be ubwo nawe urumwe mu bavandimwe be rero
ni data wacu rwose
wowe uri se wabo
oya wowe ni data wacu data wanjye
ni ukuvuga yuko avindimwe na papa wawe
na papunja
yego mukaba mwari mumaze ikingana iki mutabonana
kugira ngo genda namwe
ntabwo umuzi
niyo ntabwo umuzi yagiye ngo ni umwana mutoya
ariko se abo bajyanye barumuna be bakuru be se cyangwa na nyina bo urabazi hari nka ba mukasine ba mukanyandwi ba kamanayo abo ngabo urabazi
niyo ntabwo mbazi nanjye mbabwirwa n'abakecuru bakuru bo mu muryango
yego hanyuma se aho ngaho mu Rwanda ahafite umuryango ubu ngubu nimbahuza muramwakira mu arabona umuryango ko navugaga mu kiganiro ko asigaye ameze nk'aho ari nyakamwe
buriya rero
njyewe
maze kubyumva abantu bamaze kubimbira byaranshimishije kuko yaba ari nabo umuntu mukuru twabatumanye mu muryango rwose
mwaba mubonye umutware w'umuryango
kuri rwose byadushimisha twamwakira pe
yego
twiteguye kumwakira rwose kuko nayo yarabibwiye abandi banyamuryango batumi karibu kora ibishoboka byose naboneka umva uzakora ibishoboka byose tuzagufasha
ubuse iyi myaka yose mwamaze mutaza makuru yabo bene wanyu bagiye muri Tanzania mwumvaga batakiriho kuri mwebwe cyangwa se mwumvaga mugifite icyizere ko hazaba harukiriho
yewe nta cyizere cyo kuba twari dufite dukurikije uko abantu bagiye batahuka tugategereza tugaheba ni nayo mpamvu twari twararekeye
kuba we atararekeye agakomeza agashakisha ariko nabifashijwemo n'umuhungu we witwa Ntwari Aime nibutse abumva ijwi rya Amerika wo Ntwari Aime niwe waje mbere aranshaka arambwira ati mfasha gushaka bene wacu bagiye muri Tanzania bajyanye na data biza kuba ngombwa kumvugana na se kugira ngo asobanurire numve neza aho ikibazo kiri kugira ngo nshobore no gufasha n'abandi bamwibuka no mpamvu mwashoboye kumugeraho kubera yuko mbangira ngo umuntu ambwire ampa makuru ahagije yatuma umuza mumenya kuba uwe yarabashakishije akaba babonye uyu munsi aho mu muryango urambwiye uti twiteguye kumwakira kuri mwebwe bizagenda gute murifuza yuko yakwimuka akaza aho ngaho mu majyepfo y'u Rwanda aho yavukiye aho ngaho ntaza kongera akahabona akahahumeka kumva umwuka waho kwanywa amazi yaho kanywa inka zaho murumva bizagenda gute
rero twebwe twifuza ko yaza
yego
ariko bibaye na ngombwa akatubwira aho ari tukamusanga akaba atuye yenda afite ubuzima abayemo akifuza ko yaza hano ariko akamenye ko tukiriho tukabonana nawe akaza akadusura natwe tukajya tukamusura
yego
icyo nakwishimira twambana nawe tukamufasha ni ukuri tukamugenderera nk'abana be tukamusura ariko ashatse no kuba hafi yacu nabyo turabyishimiye twamwakira
noneho ndumva ibyiza ibyiza nuko waguma hafi ukaguma hafi nkamushaka nkareba ko nawe ari hafi ngiye guhamagara ndebe ko mubona naba ari hafi ndagira ngo mbahurize hamwe hano mu kiganiro agasaro kaburaga ntawugize aho ajya byose tubirangirize hano kugira ngo ibyo byishimo ufite ubikomerezeho utegereze rero hanyuma muhamagare nsabe abamfasha bamuhamagare hanyuma nkubwire
kuri telefone ndayifite mu biganza murakoze kaka
abari ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko Andrea Ribakarema mubonye ko ategereje igihe kirageze kugira ngo ahure n'umwe muri bene wabo yasize mu Rwanda hashize imyaka 37 ya Monde Nkiriyehe ari umudugudu wa Bugina mu karere ka Nyanza
ategereje na
alo
karame karame
Amoni Nkiriyehe nari nagutinje kuri telefone nari ngishaka mwene wanyu Andrea Ribakare ari kuri telefone namubonye ari hano
yego
muri hano mwembi mu kiganiro agasaro kaburaga Andrea Ribakare uranyumva
ndakumva
nagira ngo rero nguhuze kuri uyu munsi na bene wanyu barahukomoka intazo uyu nguyu muvugana ni mwene se wanyu witwa Amoni Nkiriyehe Amoni Nkiriyehe suhuza uyu mwene wanyu Andrea Ribakare
musaza muraho
muraho
muraho na mahoro
ndi
mwende Amoni Nkiriyehe mwene se buturo se buturo ni murumuna wawe
yego
none rero twumvishije itangazo ryawe urangisha ushakisha umuryango biranezeza nk'umuntu usigaye ku isambu
Ego.
None rero twifuzaga kumenya aho uri nk'abanyamuryango wawe, abana bawe, abahungu n'abakobwa turahari.
Kane ko numva ngo ntamuzi sinzi avukana yose avukana ibugina se.
Yego mvuka hano ibugina nyine ndi umuhungu wa sebuturo ntabwo ndi waje ndi mutoya.
Ah. Yego yego nakumva sebuturo ndamukumva nkansa n'umwiruka.
Ni murumuna wawe sebuturo nakaje Amiyeri.
Ah nakaje Amiyeri.
Yego.
Kaje nari cyabaho se.
Kaje yarapfuye.
Akundi nuko nuko.
Ubwo ugiye kuduha umwirondoro wawe tuzagusure.
Umwirondoro ntabwo turi buwutangira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kubera impamvu zo kubungabunga umutekano bwite wa buri wese hano icyo nshinzwe nyuma yaho nukuza kuba hano nimero za buri wese kugira ngo mushobore kuganira mwiherereye muri kambere muvugane muvuganaho muzahurira ibyo nibyo muri bukore nagira mabwire ko umurimo wanje hano nihurangirira uzakomereza mu gushakira abandi bavandimwe Andrea Ribakare ari kubikiza igikomeye ndagisohoje nagira ngo nkubaze Ribakare umuhungu wawe ntwari ari hafaho niwe waje mu kiganiro bwa mbere avuga ati nimushakira abavandimwe niba ntwari ahadi nagira ngo mubaze gatoya wa mumpa
yego
allo oui ntwari eme uraho
ndaho ndashimye imana byandenze kubyakira
wabikurikiranaga byose wabyumvise ko papa wawe abonye umuryango aho ngaho mu Rwanda yari mavugana n'umuhungu wa se wabo witwa Amoni ngiriyehe nabwo n'umusaza n'umugabo we igikwerere mukuru nshatse kukuzana mu kiganiro Agasaro Kaburaga kubera ko ari wowe waje hano ibi byose niwe byaturutseho ushakira papa wawe umuryango urambwira uti byandenze
Jandenze na ndukumva namagambo yabuze ariko ndashimira Imana kuba mbabonye
ngaho rero ukomeze ushimira Imana nicyo cyangombwa hanyuma witegure utegure n'uwo musaza kugira ngo muzabonane na bene wanyu
ndashimira Imana cyane nkashimira Radio ya Amerika nawe Venuste Imana ikongerere imigisha pe
urakoze cyane nawe iyo migisha tuzayisangire nagira ngo rero usubize papa wawe kugira ngo asezeraneho na bene wabo gatoya iminota mikeya turimo turasiganwa n'amasegonda ariko mumpe ado
kara
muzehe Ribakare rero nagira ngo ngushimire nongere ngushimire ubwizige n'urukundo wagaragaje no kwihangana muri iyi myaka yose ariko burya ngo rutegaminsi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa ntabwo rero wategerereje ubusa urabona ko Agasaro Kaburaga kaguhuje n'umuryango nagira ngo ngushimire ubwo bwizige kandi ngusezere wari icyo ushaka ko kongeraho mbere yuko usezeranaho na nkiriyehe
yego ndeka none
karame
none ndakubaza
ndakumva
mu mahanga se bazaboneka hari wari wa Roma
abo mu mahanga nibyo nakubwiraga ngo ukoro yacira abagabanya iyi ni intambwe ya mbere tuzakomeza ntabwo tujya duhagarara gushaka abantu babuze baburanye n'ababo ntabwo ari igikorwa cy'umunsi umwe si kijoro rimwe ni igikorwa gihoraho hanyuma Imana yamana abantu bakaboneka turakomeza tugashakisha n'ubu rero nabo basigaye muri Tanzania ndakwizeza ko niba harukiriho tuzamubona nicyo mvuga umuntu wese ukiriho azaboneka uwo tutazabona ni ubitabye imana ariko hari nabitabye imana tumenya ko bitabye imana tugahumuriza imiryango tukayifata mu mugongo ndakwizeza rero yuko tuzakomeza kugushakira abavandimwe bawe basigaye muri Tanzania n'aba bari Burundi abatwumva muri kano kanya waba yibuka umuvandimwe we witwa Andrea Ribakare yaza hano ku ijwi rya Amerika akatubwira yuko hari cyo bapfana nkiriye ngaho rero ni uyu wowe hari icyo ushaka kongeraho ndagira ngo mbasezereho hari nakira abandi mu kiganiro gasoro kaburaga
icyambere ngusaba nuko nyine tubonana uduha kuri telefone kaduhuza kuri telefone nomero zanjye niza izanjye bakazibona nizabo nkazibona
ibyo nabikwemereye
ubundi icyo nongeraho imbere ya byose ni ukugushimira wowe kabiri no gushimira Radio Ijwi rya Amerika ubundi Imana ikomeze iguhamagara amazina kuko ibi byose bikorerwa mu mubiri muzima guhamagara amazina kandi radio yanyu turayumva cyane turayikurikira mu Rwanda turayikurikira pe
ni byiza cyane
rwose ubu nzajya nikundisha n'abandi kuko yeyo niboneyeho ibyiza abandi batari babona nishimiye byandenze abanyamuryango ndababwira amarira yaje byandenze ndetse kumva mbonye data wacu ni jye nari nsigaye ndi mukuru mu muryango kandi mfite imyaka 57
bwana ngiriye he ibyishimo byawe ni ibyacu hano ku ijwi rya Amerika kuba utwijeje kuzakomeza ukurikira radio yanyu kubuzayikundisha n'abandi kubutubwiye yuko muyumva muri benshi ni mwebwe dukorera ni mwebwe tubereyeho ntacyo twageraho mudahari twese twubakira hamwe tugasenyera umugozi umwe kugira ngo dushobore guha abantu kwizera no kubaho gukwiye ngaho rero mwese ndabashimiye hano mu kiganiro agasaro kaburaga hamwe n'abamfashije kugira ngo nshobore kubahuza nawe Ntwari ndetse unshimirire na Emmanuel Mugisha wa telefone kenshi ambwira ati twumvise yuko dufite umuntu wacu witwa Andrea Ribakare Emmanuel Mugisha rero nawe umushimirire nawe Andrea Ribakare ndagushimiye ngaho mukomere mugire umunsi mwiza
yego ngaho murakoze nishimiye kukumva nubwo tutarabonana Imana ishimwe gose kuba muhe n'umunyamuryango
oya Imana izabikora tuzabonana imbona nkubona amaso ku maso turakwiteguye
radio murayinyambuye radio muranyinyambuye ariko nabuze uko mbigenza kubera ubyishimo mufite nkiriye he uwo muganira ntabwo ari Andrea Ribakare ni umuhungu we witwa Ntwari Aime niwe uhishe ufata antenne arayigabiza ari kubavuga mu Kinyarwanda ariko mbuze uko mbigenza ndabaretse kugira ngo muganire buryo umwana uganira na se wabo ntacyo wamukoraho Ntwari nimukomeze amasegonda 30 hanyuma musubize radio y'abandi nanjye nkomeze nyikoreshe mbwira bumva ijwi rya Amerika rwose irikurikira mu kiganiro gasoro kaburaga nimukomeze
umva nishimiye byandenze Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro
pe nishimiye kuko umva cyane ndetse ntegereje no kuzakubona Imana ishimwe cyane no kuba Venusta duhuje ibindi bwo araza kuduza turavugana birambuye
ni ukuri rwose naduha imirongo turahita tuvugana amayinite turayashaka arahari rwose ndakuvugisha reka twe kumugora tumuha akanya akomeza akazi ubundi Imana yo mu ijuru ikomeze guhamagara amazina
murakoze cyane rero ngaho umunsi mwiza naho mukanya mukomeze muganire muri kambere
amena
Akasaro kaburaga karabonetse
ahantu dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga mbashimire kuba mwagikurikiye muri benshi iki ni ikiganiro cyanyu nawe niba ufite uwawe wabuze hamagara ikiganiro agasaro kaburaga nimero ni 001 202 7 4 3 4 gatatu 4 gatandatu 1 0 nongere nyisubiremo 001 202 7 4 3 4 gatatu 4 gatandatu 1 0 naho utaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.